Ora ketini studio kalangu yande joni tiri minta sapo joi habaruji fulfulti. Kori janyali ya mwado ansumana amadu janganta habaruji di Eden Kala Edo Filasaria Amadu Jibo Ali Mbita da Max Horejo Parti Ingala Elam FRDDR. Hipitere wadi Edo Poste mo polisi be tonge nando lawlu Burkina Faso waro enantera puro na wye petal kuale polisi be mai endara machu. Maradi du kono himbe be gese mo en jaba gam batte hokkude farjo asakna be mbi be jaran hala mabbe ka yeso suudu sabiya fa warjo yewtal men pendel studio kalangu en kalando filo tidalla nyamriji to en agades der lewru sumay ko li yabone modon ni en mbi adu barkaji meden e sumayere en pudda gofu hande wonno ko horejo FRDDR wonno fedde parti di ngala do lamu Mitedo Amadu Jibo Ali entertainer Maxa sari makwaada makita makwaada subaka hande odo enda galle nyemey kano woni sey jeego lewru dartondu ko faamu eno sere makko o darori bande mi Muktar Hamadu yehi foto e batu majju ndene ne ka maître Marc Le Bien wi ala nimo e do filla ko yi e de sari o kanyundu woni goto e charto e mballobe Amadu Jibo Mitedo Max
Il y a eu le débat au fond ce matin.
Qui te contribuera Wadama Hande Subaka? Dumetika Sane Dohalaji Tingana Gonga Fanet Omape Balte Sapo Ejoy Kasum. Gamviama Otuma Kanko Goto Kojungo Makone Labi Kite Saria Noton Njabe Sane Ndene Jiji Notun Tilsantu No Yofude Maxim. Gamviaka Fu Gache Kowadi Ndeni Du O Yarama Yesu Sudu Saria Ndu Gamviama Habidande Owadi Fu Feureno No hani warte lawol ngonga min jami yo fede makko e tongode alla e ko minister habjinde kite leydi de hali amma jijiwi o jotto der kasu sey jeegon lewru juin de kite de darnama alla e ko tumira dun lataaki ngonga den ne no tiltuno jiji yo fam
ki ga de prononcer une relax il en a qui toi
maître malka le bien non latido goto e char mballobe amadou jibo mitede max nan suudu sawar député be be ngon kambe de golla mabbe ngal be gondi ngal endan ko hande be yew do mum ka wonno be dar laabi gon jeyaade e laabi wotti hon filla cubaaki kanyi kulle godde jeyaade bataaki o lamorgo leedi men en Niger jojjinaago noga e jolleur novembre 2010 kano woni ni be egini sabo aljumaara han dum wada be jaari dum jango talata bandi min tarnaante foy habaruji di nyalli Abdul Mumin Furti e Furfulde
Sigila yewtinaade moƴƴina dewtere laamu leydi ƴewana kulle jeɗɗi ɗe nder mum tawa ɗatto laso ɗiɗi e jeɗɗi kaalowol dow golle yewtinagol ɗe suudu kiite leydi mawnu watta nder jeɗɗiire wittine de gomnati yaari to suudu deputeɓe ɗerol yewtinaaki moƴƴina dewtere laamu de amma deputeɓe ɓe tawaka e laamu bi'iiko ɗerol jaaragol gol hana ɗerol gol fedde hawjiine filla politique leydi windi noon nder jeɗɗiire wittine de Issuf Isaka ardiɗo fedde deputeɓe indiraade Zanzam Lumana wi'i ko deputeɓe ɓe tawaka e laamu jaɓata sigila jaaɓowo dewtere laamu leydi o waɗi ɗum du waddi ko deputeɓe ɓe tawaka e laamu cali naatude golle mawni wittine de mbiyen himɓe duni ko fedde hawjiine golle mawɗe e dangare leydi mawɗe ƴami deputeɓe cottina gollal ngal fa jaamu
nonni wontiri ko watta himɓe tatom ma mbiyendu policiɓe ɗiɗo woni ko maayi e neɗɗo goto ɓi wurojo policiɓe tatom woɓɓe nawneke dum wonno ko wadde le hippitere wadde ton endan ni petel kole le département mo bankilare région mo tilaberi nokku to farjo ni e jamma ase walto jamma ala noni yande sappo jamma won ko himbe go ngari hippiti wuro go enda himbe andaka mo e non nokku ko na wonana kiloji chapande jakkur mudum e Burkina Faso nenne ne ka dum wadde ko farjo le andinorde holli wiide du fa hande himbe mabbe hippitere be bako be andaka du konan be mbuli nokku latinde bureau mawdo do malfaaji wono resino to inde policiɓe ɓe endan ɓe bonindu konna loreji du konna ɗe boninoɗe joyyi loreji du konna gota ka enen ka policiɓe goldirto noon tati gondun ɗon laatiɗi policiɓe koye muɗum woni ko jeeyi ɗum hande en subaka o e fawarde jon wonno ko fandeen batu goɗɗo maɓɓita batu dartina fedde ten cs ƴeewoɓe dow filla kokkol habaruji leydi Niger koɓe puɗɗidu konna oɗo batu lewru lewru dow inde lewru men gon e nder muɗum batu mum kamɓe gaɗi ɓe kalando toɓɓe jeɗɗi koɓe mbindi dow muɗum nder mu no taadu kono e dow filla ko darto ɓe gaɗan joɗanɗe goɗon latinno ƴeewa hono fawar joni jaɓitagol nokkuje tese ɗe radio ji hokkano de radio ɗi ngalano golla ɓe kalando kono dow filla ko darto hono muraduji rewɓe yaade e cuuɗi kokkol habaruji. Nanni faare jonto ko nani ko watta himɓe hemre capanɗe jeego e jeenayo wodnoɓe gese muɗum ɓattade kollagal lanaji pireji to ene maradi, kamɓe du konɗan ɓe mbi ɓe jaran haala maɓɓe yeeso suudu sariya. Ɗum du caggal ni wi anon ɓe kokketeno goɗɗum nokkuji maɓɓe ɗe jaɓa hokka asekna kam wonno fedde sarusi kawjiɗo filla ko dartu lanaji piroji tan enda maradi. Ɓe mbiyama illunden warde joni ɓe mata e hunde fuu, koɓe mata e hunde fuu du konɗa ni ɗum waɗi duuɓi tati ko gomnati wi heɓanno ko hokkiɓe. Ɓe mbi ɗum saabi nene ɓe koƴƴi lawol wiide ke joni oni ɓe jaran haala ka yeeso sariyaji. Ɗan galadima nayno bouzeu goto e mabɓe no enda kamɓe enda nani ko haalni bandi Mohamed Mama Ilou Maradi.
Ça fait 3 ans que nous luttons. Chaque autorité qui vient.
Duuɓi tati ni hikka ko miɗen poɗodira e maɓɓe. Garɗo fuu ko hiɗini haalantami. Yaadu yeeso fuu heɓaaki. Teega min adi anniya yaade yeeso suudu kiite. Min mbindan ɗerol minen hemre e lasoy tato e jeenayo e nokkuje en tetaɓe min jarana zuzu. Min gatti daane e gomnati du mo wi kan heɓan ko hokkarimin. Ngam gese ɗe tan min godi kanƴe du min burdi. Miɗen kooli cuuɗi kiite leydi. Miɗen andi ko bani wakkati maral tubakoɓe gomnati no jaɓa nokkuje himɓe amma ɓe keɓan ko ɓe kokki jon en nokkuje ɗe. To hannden e démocraci himɓe goni to wi'a himɓe kokketi hakkeji
mum.
Le haala goto kaadi hoorejo gallude to enda maradi Ayuba Moussa o wi kanka hunde o andana ɗum fewi hunde wakkati min ƴannoma noon ni. O wi o matanayi ɗum hunde fuu sana tan o yiya ɓe gaɗa ɗeɗo golle. Caggal majjum ndu o wi o wawata nota dow majjum. Noon ni faari joni janngo wonɓe iftik ka wonto himɓe janngoto hokkugol habaruji ɗo ena gallu ñameno tawa ele murtere balɗe jeɗɗi. Ɗum ndu illu hannde subaka won ko ɓe puɗɗi ɗum. Ɓe mbini honno ɓe gonno ɓe jiira iftik ko jogirani endan wala no weli ɓe fewi seeɗa. Lompo unten ni goto e mabɓe no enda kamɓe janngoɓe nani ko haalni Sina Asumana Fajir o enda.
Voilà, 8 mois que nous sommes.
Nani lebbi jeetati ni komiɗen janga lebbi jeetati do ni komin keɓay talkur amen bilete ba ko lebbi jeegon min keɓay ɗum. Miɗen godi du bandiraɓe amin hokketeɓe ceede ɓe suudu Anabu du hakkinkini ko wanjaniɓe ceede ko janguirde iftiki nden salli yoɓɓude ɓe. Miɗen ƴama dilludu hoorejo janguirde iftiki ndun kamɓe secrétaire makko kawjiɗo bindi on e yiɗe nere nde ɓe gondi ɓe gadda nder janguirde iftiki nde. Kowaɗi ɗum wakkati mo mbitanana ceede wala le janguirde iftiki nde. Sadarma o waɗi ko janguinoɓe hewɓe acci janguino le janguirde iftiki nde.
Je passe à l'iftik.
Se gari e dow lewru Soumayeur ni kangon e nder mum lewru yettore hannde eɗen gondi le balɗe mum tati. Kano woni Soumayeur nde du onno woodi himɓe latimɗe Soumay ko no woodini ɗum hono gacceji ko waddato docteur Mamman Sani hoorejo loctoroɗo ene gallu ñamei kañum woni ko Nafisa Adamu Lamdi o haalnini dow téléphone.
Diine e hoore mum wi'i to neɗɗo sella haana suumu amma no haani himɓe paama ko hana ñaw fuu ñaw wonda. Misali jom en tension diabet en na jom en ñaw ɓooƴe ko haani woni ñawɓe iri ñawuuji ɗi jaha loktoroore ɓe eta ɓe ɓe ƴeewa har ko darata ñaw rafi keƴoron ƴiiƴam ko wooɗi woni neɗɗo tefa faama ɗume wonno wadda ɗum. Misali jon en pewri kam en kay bani ko ƴiiƴam mum en no ɓuyto wakkati warde wakkati ɗum haɗataɓe suumade amma tawraɓe rafi keƴoron ƴiiƴam no haani kamɓe du ɓe ete ɗum faama no ɓe ñawtira ɓe gaɗa suumayeje maɓɓe.
Ko ta wakkati mo kalte on himɓe hewɓe ɗon no suumi ni mbiteɗo Hamisu Albert kañum kay o wi loctoreje makko wimo yoppa suumayer nde endan gasata e makko en kettinanane haala makko.
Interdiction ɗin da aka yi mana na azumi matsalar jini ce saboda.
Saɗornan ƙiƙen waɗi mi haɗa su ma da. Saɗornan ƙiƙen ɗan waɗi wakkati warda wakkati miɗo watta ne ƙiƙen kile ɗiɗi dagon. To mi watta lebbi tati fu tawan ƙiƙen ɓandu am ɓuytiri. Hannden ɗum satti sanne he am. Ngam wakkati mi wonno nder cukaku am miɗo suumu wala fu to nawata e ɓandu am. Amma nder duuɓi joyi cakitiɗi ɗi lebbi ɗiɗi warda lebbi ɗiɗi fu sai to mi ɓeydana ƴiƴam. Jokkule an ƴakkata jilol no nanga kam ɓandu am dagon no ɓuuta. Kulle ɗe fu kollata kam ko ƴiƴam
ɓandu am.
Moussa Mallan Sale kañum woni docteur mawɗo kawjiɗo filla demal to enɗa arlit kanko du konɗa o haalani bandi min tawa to enɗa o wi eɓe goni elew filla ko darta cottol hono sotturgol talakaɓe ni ñamri dow ko hoyi hoyi so Allah jaɓi ñalaɗe ngaroɗe konna himɓe hokkete ɗum dow fisabilillahi. ɗum ndu konda wonno ko wi ko wadda gam batte heɓande himɓe mosala yaade e teddirga ko tawa hannde en kettino
on vendi commencé la vente
min puɗɗi coggu ñamri e koyinda nde ɗum waddaka ko ɗuuɗi gam to nu capanɗe joyi tan min gaddana gam laabi tati min gatta ɗum amma to ñuuji capanɗe joyi tan ngari ɗum weli himɓe sanne ka noon ɗum ɗuuɗay ni noon na ko min cuɓi ɓe min goni min connira heɓa min pukkina hakkilloji nimɓe ɗo yaade yesso ɗum min puɗɗan jeddanol ñamdu yimɓe ɓe ngala bawɗe ɗum ɗo tonuji capanɗe nayi heɓete hoore arande ngal laabi tati ɗum watte ndenne seni coggu e koyirdal ɗum no ɗon ɗuuɗa kamɓe jeddanol nimɓe nema fuu ɗum hoyana nimɓe
farfilla lettol baaldu konnani hono tewtol coupe mawɗo mo afrique mo himɓe ɓe ɓuurai duuɓi sappo e jeɗɗi waɗi to enɗan gabon timmi keñal nde enɗan mali ɗon ko heɓi coupe enɗan nokku tumɓe jeeɓe kawoye gana gotel e ɓolum leydi niger du kawar nayaɓo ele tewtol coupe o nenne wooɗi sanne woode nde du kanji ɗen paamen ɗume saabi ko cukaɓe ɓe ɓuurai duuɓi sappo e jeɗɗi ɓeenɗan heɓi woode nde fataɓe jahandu kono tewtol coupe enɗan ni gaɗowo octobre ton enɗa inde e souleymane mahamad laatiɗo goto e hokkoɓe habarudo filla pirto ɓaldani ko a haalani
je pense qu'il faut mettre ça
min kam miɗo miila ko ɗum haani wattede e nder sigila mo fedde latoɓe bal ɓe niger nde joƴƴina fayaɓɓe gaɗa latol bal ko sukaɓe wawɓe hitande fuu nder région jeetati ɗi leydi ndin fuu ɗum du waɗi ko wattaɓe ƴewtinaki ɓen keɓi cuɓi ɓurɓe wawde ɓen hawtaɓe ardiɓe leydi ɓen wadduɓe bawɗe mum ko wattaɓe sigila maɓɓe waɗiri no woɗiri miɗo miccitina himɓe du illu décembre duuɓu jinayi ɗiɗi e sappo e jeegon ɓe goni e sigila on ɓe gaɗana lebdi jeego e syria ɗum ƴami dow bawɗe kamɓe ceede ɗuɗɗe ndenne no hani gomnanti yette gadduɗo mballa mum kamɓe ɓiɓɓe leydi nangamɓe fedde latoɓe balde
non wontiri nane ƴiwde gawri e kamanari e fawarjo mbayeri e ñebbe kañum woni ko tiiɗi coggu hannde to enda agadés e leleur sumen gonɗe nder muɗum sarusi kawjiɗo filla ko dartu lumako to enda agadés ɗum welal ɗum fewi seeɗa ɗum waddi ko bandimin moussa maman yewaɗoyi tewti habaruji ɗi waddani en kettinenani
nder lewru suumayi ceede ñamri no caadi sanne misali gawri ko nimɓe gaɗirto mboyri ko alsilameɓe kumtorto ɓe ɓaɗaki lewru suumayi ndu luumoɓe gallure agadés ɓeydi ceede ñamdu abdou tahir awesu hoorejo luumakko région agadés kay non millir
illa lewru février ɓeydol ñamrigol fuɗɗa lewru avril tasal gawri e tasal bayeri connata kena hemre e lasojinayi kamanaari tasal mum hemre e lasoji tati ñebbe kemi ɗiɗi e lasoji tati ndenne nannoɓe ñamri ɓooyi nder siri o ko watta to suumayere wara fuu ceede ñamri
ƴeeñi
no woodi ko holli kasi ɓeydaki ceede ñamru ngam sarusi météo on holli ko ɗum ɗuuɗano nder ndungu elaji ambali umaru hoorejo luumoɓe gallure agadés nani ko haali dow
mumɓaaaɗsk
ñamri misali gawri e bayeri en ko waɗi ɗi ƴaaɗo woni neɗɗo fuu no anndi ko ndungu hikka go wooɗay ñamri waɗay sanne ceeɗu du seeɗi luumoɓe jaha keɓira ñamri di ko yirnam faa gar suttira himɓe ɗum du woni no waɗa ko ceede ɗen no ɓeydo nder wakkati mo taweɗen nder mum o ndungu naati nokkuje gon to ndungu naati du fuu himɓe no anndi ko ñamri ceede mum no
ɓeydoɗumwonanihoorenaes
maître mamman adamu kankay caada ñamri o saɗarma mawɗo no woɗi do o wala imo miilano hoore makko talkaaɓe ɗum ɓuri torrude ndenne imo eela luumoɓe ɓen ɓuyta ceede ñamri faa heɓa talkaaɓe gaɗa suuma yeere mum no jiɗiri
egaki wi'e nder lewru suumayere ceede ñamri ɓeydake joni miɗen ƴama ɓe ardiɗo luumotoɓe ƴeewa kan he bandiraɓe mum no waɗe koɓe ɓuyti ceede ñamridi ngam de hana noon yaada yeeso tasal gawri waɗan keme tati sembe himɓe pota iɓe andi foti ɓe coodi ndenne toɓe tefu riba ɓe koyna heɓa talkaɓe dow keɓano cumuri
afin d'observe le mois de carême
hooreɓe commune agadés allah e lewru suumayi ndu noɗo gaɗa coggu nema e koyirdan tonuji gawri capanɗe joyi e joyi ndenne ɗum no waɗan ko luumoɓe ɓuyta ceede mum ñamri
e dow ɗum habaruji ɓe fulfultili hannde assalamu aleykum mbalete jam waali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum